Ladies and gentlemen,
my central zone is Tizuni.
And your V,
Malu.
Bye, Mr. Boombay, bye. Ego gambling stopper na fly high lini shy babu. Sleep zikitema mkai. Leta paper kanji bye kama mbwai iwe mbwai. Na kama umepoteza ndo bas. Kesho hamna stress tena ni steki ziko wapi. Niko na wanangu kizingua tupo kati. Gang gang kama paki afu kama safi safi. Time binafsi, odds ziko wapi. Nilibeti odds nne zikapata one kati. Na slip zikiletu wa mfuati ila kukristize.
You better watch your back.
Na style za kiwaki usitulete sisi. Kuzingwana na washikaji kisa kudefend peace. Huku peace, dance floor imevunjwa city. Ni sisi na mawhiski na mikeka inatiki. Na ili dundo la estino ni noma. Na switch flow mana nisha chana kila ngoma. Na matreni ya kidondoka ni homa. Mikono kichwani kama guaya amechoma. Wanangu wana nikubali na jua mstari mbele kuniombea kwa kusali madua. Na Mungu aliyejua atatupa kibali tambua haram halali. Usiache kamali utazingua.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nikashinda pengine eh. Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nikashinda pengine eh.
Na kama papa nikata kabla sita kasoro.
Watu we, watu we, watu.
Mvua pesa hindo doma soka toro.
Watu we, watu we,
yeah. Afuna inter bila salam. Gangster without a gun. Man with the master plan. Centro ndo yangu plan. Kwa nyingi kwanza focus pili chagua kwa akili. Siwi mchoyo kama kanji mtoto momba baumbi.
Tunawachoma mana chuki zawa zifanyi situ sile. Na Mungu amesha tona hivyo wezekana lilopanga tilisiwe.
Yeah, hakuna baya kula kazi na kikisha zimi mtu kikinuka zuri mbaya dudu baya zimi na fake smile kaka numba na mtoto batuli ugali mkubwa nyama nyingi ziwa mgando bakuli na ukincheki picha safi kama niko santuri afuna mzuko kama iganje nimevutia makaburi.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nikashinda pengine eh.